arinta kale waxaan baa ku diraynaa caalamka iyo cid walba oo la shaqayn jirtay koonfur galbeed. Koonfur galbeed amnigeeda aad ugu wanaagsan yahay. Koonfur galbeed dib u heshiisiin ay bilowday. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay dib u heshiisiin. Wejigii koowaad waxay u jeedaan dib u heshiisiintan way sii socon doontaa. Laba iyo saddex iyo afar in ka badan ay noqon doontaa. Macnaha linsan ahay haddii wada shaqayn loo baahnaa koonfur galbeed waxay u baahan tahay marxadeeda in lala shaqeeyo. Waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan koonfur galbeed lala shaqeeyo. Runtii eed yar haddii ku mahadnagee mudane madaxweyne wal eed lanka faraxa waay in geegkaa damaxka oo la qeyb galna munaasabadii oo wejigii koowaad baaqi oo adka baaqday in dib u heshiisiin bilaabana walikii sheegay mati hor wali noo codsatay in guddoomiyaha baarlamanka rooga anina wali codsaday saaxiibkii muddoy guddoomiy ku-xigeenka baarlamanka oo uu islamaadana dantalaa noo doorday in intii aad noo fasaxaasa kiina roogna wali taaweye geeg intaasi uma doontana fasaxaasa taaweye.